enziki zange suse ngobo mubuntute inze ndi kunonya gwetala yange olinjakira yegwedala kwempala mpiro kutuka jendaga wadenga sirina manyi katonda wange ompanirira oli mutukuvu oli kitangala kyange siriyinza kusiriko kutendera erinnya lyo Katonda byonno bikira Mukama byonno bikira Alfa n'Omega Alfa n'Omega
Alfa n'Omega Alfa n'Omega I put my life in your hands The one I'm living on has a lot of problems But you've never let me down Cause God, you are great Here I am on my knees Begging for your mercy and forgiveness Ideke kalo wa suba kujkeda kwa pike une kone kiro
Oli mutukuvu Oli kitangala kyange Siriyinza kusiriko kutenda erinnya lyo Katonda byonno bikira Mukama byonno bikira Alfa n'Omega Alfa n'Omega
Alfa n'Omega Alfa n'Omega
Amazing grace How can it be Ninyikiriza Ninkusima Ebyokozire nihorere Ndyakuhamya Cause you all I need Alpha and Omega Alpha and Omega